basa mukwano kuno wabutusuzanga tutonula ne kukulinya ne kubongo ngomusuja laba bwe kukulesa wabazadde mama ne tata boyagale nnyo we nogena noyo gwe walaba oluvannyuma oh ye yakulira makamalala nawe ne bakuzale walala laba bwe musisinkana ne muta ekyama laba bwe mugabane emitima era ne mufuuka muntu omu ebyalabu nga byewunyisa sebakwogera ng'ageresa nafunye nange omulungi nansuubiza okunkuba empeta anti gisiza mikwano n'abooluganda abagambye titeri mulala taliyo zamusula mirowoozo Samo byakola omutima ne kuba mutefu ne gutayuga nina kusesa mukwano kwongera te kumugondera okufuna balingono chosi changu bamya njagala talimba ankakasi samo byakola omutima ne kuba mutefu ne gutayuga Nakusasa mukwano kwongera te kumugondera okufuna balingono chosi changu obwesigwa kya muwendo kyetulina ennyo okukuuma gwe woba omusiŋŋanye oyo zaabu gwe batenda gw'oyagala bumuwa ettembe kimugumya ntoba omwesiga n'omukwano gwakumira temuba mpulunguse sijja kufuuka sikaali nti nkuuma mwami wange oyo katonda eyamumpa ajja kumukuumira bamya njagala talimba ankakasisa mu byakola omutima ne guba mutefu ne gutayuga Mukwano, kwongera te kumugondera okufuna balingono chosi changu bamya njagala talimba ankakasiza mu byakola omutima ne guba mutefu ne gutayuga ninakusesa mukwano kwongera te kumugondera okufuna balingono chosi changu Mukwano kwongera te kumugondera okufuna balingono chusi changu yeah.